money top. Babylon busy. Silver.
Kitonzo.
Kingalingali, come out here. Tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali, come out here. Tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali,
come out here. Come out here.
Kingalingali,
come out here. Yo, come out here.
Tunama, yo, unakunywaga bia gan, yo, niambie ma, leo tabata ukinondon, nipe kidogo, yo, nipe kidogo, nipe mikogo, yo, mama mikogo.
Kingalingali, come out here, tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali, come out here, tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali,
come out here.
Kingalingali,
come out here.
Yeah, kana anza uchokozi, kana taka dozi. Amechosho na matozi, kasha anza weka pozi. Kana vutia kama uwa rozi, mtoto rozi. Na mshika mama kama tia, speedy kama ndogo na ongeza gear. Bata, bata, na ongeza bia, na kuonesha dia, na kuchombeza bia. Na kubamba, na kubambia, na kushika kwenye engo yenye ladha na yopenda. Na kupanga, na kupangia, maisha bora wazo bora, njia safi na yopenda. Kwenda, staki mara moja na kupenda. Nifanya kama koka nita kupenga. Nishike ni kushike, tushibane, tushikane. Nite ni kuite, tuitane, tukatane.
Kingalingali, come out here. Tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali, come out here. Tuna bankrupt with a kipopo, yeah. Kingalingali,
come out here. Come out here.
Kingalingali,
come out here. Yo, come out here.
Babylon Beast, let's kill them.
Shun sound.
Go down, baby. Go down. Go right. Go left. Go down, baby. Go down. Go right. Silver.